Gangsta Music.
Osh, oho, anazawani Dogo Divisio, Isio Adivisio Moja. Sio Mayo. We, mimo zako nachaka yote kwa ajili yako kipenzi, silale na cha ulinde na heshima yako, najipambania usije na cha mwenzako, nitakuja kujiua utabaki peke yako. Bibisho unachaka yote kwa ajili yako kipenzi, silale na cha ulinde na heshima yako, najipambania usije na cha mwenzako, nitakuja kujiua utabaki peke yako. Nakupenda kipenzi, kwanza mwelewa wendo wangu wa kunienzi, wako sijachelewa, mipango ya Mwenyezi, wako sijachelewa, wakija washenzi wambe nimeshawaiwa, nimeshawai, ukichwa kina mambo mengi baby,
mambo mengi
kama sikupendi baby,
kupendi
kichwa kina mambo mengi baby,
mambo mengi
kama sikupendi baby, bisho mambo mengi, mambo mengi mwezako, mambo mengi, mambo mengi. Kingine nakupendea mpenzi mvumilivu, hata nikikosa chapa unakuwa mtulivu, ndani maisha fula wapambe unaona wivu, nukuwa shobokea wasitulete uchovu. Mabebi kisura chako kicho cha upone, una tabia nzuri sio kama sawa, ndo yangu shule sikuwachi. Piga midundu, piga 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 piga. O jamani tuachezeshe wanangu paka masera tena, tuachezeshe wadada paka machula tena, tuachezeshe wale pale paka masera tena, tuachezeshe we paka paka machula. Ona chula picha 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 nyanya masalo, chezesha 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 cheze mam. O jamani we nyanya masalo, we nyanya masalo, we nyanya masalo. Osh, watoto chui kikosi tawala, we mido kipteni, amido streka e, watoto adali chama, albana tiano dogo somali, we Mr. Benny, anasania sana mtoto divisho mo, kichibishi natisa Mr. Babo, watoto walidi, watoto mtuwala, ticha, bawashoka loba mtumbaya, we mwana guduro, haha, kicheche.